Codes.
Jamani, jamani, jamani. Kama ukuja kwenye ngoma mwanangu, siji kwenye msiba mamako. Mendo nisha sema hivyo. Tustafta na ubaya. Ujaja.
My
code, your code. Ay, what? Mpaka timala ugimbi.
Wash, 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 wash.
What? Uyalepa mpaka timala ugimbi mama. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe.
Na tisha, cheke na vokatika
tika.
I say miuno, ama kwele na tafta sifa. Oya pigeni picha, tuzipeleke Twitter. Mana kuna machizi maneno matupwa wakawiku bisha. Nasikia kazaliwa Sinza, ila kakulia Buza. Iyo michezo ya kusasambua uko ni kwa liko jifuza. Cheke na volite temesha, tasema generator. Kidume tumebaki midomo wazi, yani tunawewe
sema. Uya lepa, mpaka timala ugimbi.
Wash, 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 wash.
Uya lepa, mpaka timala ugimbi mama. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe.
Wengine kasha watimua, peke yake ndo yuko uwanjani. Sacheke na vojibinua, yani kama vile na mashetani. Paka na juta kumjua, jia kisema tuza mechumbani. Jamani huyu ataniua, staki kuiweka roho rehani. Oneni masela wanavyolalama, amewapandisha midali. Amevaa dera, ndani mtupu alafu kajimwagia maji. Ama kweli anafanya lana, tena bila idali. Mpaka wenzio wameshindwa kucheza, umekuwa watazamaji.
Uya lepa, mpaka timala ugimbi.
Wash, wash, wash. Watch, watch.
Uya lepa, mpaka timala ugimbi mama. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we. Sango mama wenge, hipapu singenge, uno ndembe ndembe, lazima ucheze we.